chosen lad. It's my pro. Team no sleep fire this. He came to her gentle and polite. Ye na yomereza omukwana lina okuli na chulu. Kumbenga wanyondo tubasibe nyo butambala. Mula, mula, mula bueno. Ebintu vya feboi mukwebera. Bishira kemba nakati. Mukusala sala nsozi wera mukufumba. Mwatu zebela. Webujira mula bustore. Hama mungu mwola kakuole tomu kwa na kuzukuka. Halamuka enoke. Who you are, where you from, money ting them love. Ayogeze birimi mulabu mugambe vyatalo. Hateka mwesi ni makwana mugambe yesalo. Kampala, hatani na sente letaya. Kampala, evi gambo tevi kula mata. Hame chiri tishala tezimba mizikiti. None chivozi tojimu kulira mutele situri. Baby simali ya situri. Ukwane timu stop soup. Hati nabika ya mweka bamaja. Hatari na umaja. Talifuni tachinda CSS. Yes. Yete kamwa labike fiti kwate. Polio kulite. Kampala. Hatari na sente letaya. Kampala. Baby gambo tebi kula mata. They no care who you are, where you from, money ting them love. Ayogeze birimi mulabu mugambe vyatalo. Hateka mwesi ni makwana mugambe yesalo. Kampala, hatari na sente letaya. Kampala, baby gambo tebi kula mata. He came to her, gentle and polite. Iye na ye umereza, omukwana lina okuli na chulu. Kumbenga wanyondo. Kwa tari na sete zikula chupa mwa dola mza mkwano. Dikusobera, chuvere vigambo vye visa sula javera. Kwenye umia baby na situ komubiri. Era baka kulubuto nina. Lava zea kulila kuchidima mkulima. Dimka singa bali. Ayogeze birimi mulabu mugambe vyatalo. Hateka mwesi ni makwana mugambe yesalo. Kampala, hatari na sente letaya. Kampala, baby gambo tebi kula mata. Ayogeze birimi mulabu mugambe vyatalo. Hateka mwesi ni makwana mugambe yesalo.